njengesifinyini fike kuwekusasemini sezwaluthe emahlepeni aze ngizokwazi uphila ngaphandle kwakho yazi ukuthonga busafiki kuthi angisuke ngesifinyini fike kuwekusasemini sezwaluthe emahlepeni aze ngizokwazi uphila ngaphandle kwakho yazi ukuthonga busafiki kuthi angiphile kanjani mawungekho uzongizwa kanjani mawungekho uzangiphile kanjani mawungekho uzongizwa kanjani
uzangiphile kanjani
uzangiphile kanjani mawungekho uzongizwa kanjani
Utsangiphile kanjani
ngasimsimi iphilo mungekho
angisakhona
ukuhlala ngedwa
mina ngisofuna ukuphila ngedwa awubuye elubuye
ngasimsimi iphilo mungekho
angisakhona
ukuhlala ngedwa
mina ngisofuna Angisakhona ukuhlala ngedwa mina ngisofuna